akachi akebikoni nchi aliro kasinkana ababaka baba besimbe kwa president na bakuru mu bitongole kumademe n'okusinga ekitongole kya polisi bakubeto kimugeri ya kwegeja kyatambula mu ebiro bino ekiridde okwemulugunya okungi okuddo n'okusinga mu kibiina ekya NUP olwengeri abakumadembe gye bakola ejjaabwe mu bbugumu eryakakweyiga agenda maaso okwetoola eggwanga ayogera ku kyoke bukonda Julius Mucunguzi agambye ensisinkano eganyiriddwa mu kakasa nti kakuyege hadda ku nnono y'emirembe obukakamu n'enteeseganya
bako ensonga ze boogerako ezikwata ku campaigns olukungaana luno ekigendererwa ekikulu ekisooka kwe kufuna a reports okuva mu ba agents bo ngeri ki gye balaba campaigns bwe zitambula okufuna ensonga zonna ze baba nga balabye nga zizzeewo mu campaigns ate ekyokusatu kwe kulaba nti ensonga zonna eziba zizzeewo mu campaigns zinogerwa eddagala ezezeetaaga okunogerwa eddagala bannayuganda beyongera okufuna campaigns ez'emirembe ezigoberera amateeka lwe lugenda okuba olukungaana olwokusatu akachoke byokulonda lwekagenda okutuuza okuva kampeni zo besimbye okuba president zitandika ennaku z'omwezi abiri mu mwenda omwezi ogw'omwenda.